dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikroni yawe
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kandi nsuhuje abadukurikiye ku ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo Dusangira ijambo yacu yongeye gusubira ku kibazo cyo kwimura abaturage kubwo ibikorwa by'inyungu rusange. By'umwihariko dusangira ijambo iracyari ku kibazo kigiye kumara imyaka isaga itanu gitangiye kumvikana ariko ntikirabonerwa umuti. Ni ikibazo cy'abatuye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ingingo yo kwimura abaturage kubwo ibikorwa by'inyungu rusange ikunze kuriza abatari bacyayo kwarika hirya no hino mu gihugu. Mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, urengerazuba n'ahandi. Abaturage bakunze kumvikana bavuga ko ubutegetsi butubahiriza amategeko uko yagenwe. Ubushakashatsi bwa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda bwagiye hagaragara mu mwaka w'2020 bwagaragaje ko gutinda kwishyura bagombye kwimurwa cyangwa kutubaha amategeko birushaho kudindiza umuturage mu iterambere. Tugarutse ku kibazo cya Nyarutarama gifata umuzimu mu 2017 ku miryango isaga 1400. Umujyi wa Kigali watangiye uvuga ko bagomba kwimuka kubwo ibikorwa by'inyungu rusange nyuma yo kutabyumva kimwe bagana inkiko. Imanza zitangiye umujyi wahinduye imvugo uvuga ko uri kwimura abaturage kuko batuye mu kajagari. Urabahatira kwimukira mu mazu yubatswe mu Busanza ku Kicukiro. Imanza zabo zaciwemo ibice. Izagombye gusomwa n'ururimi imiryango 22 n'ururimi imiryango 74. Zikunze gusubikwa bya hato na hato ku mpamvu zitandukanye. Ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu urubanza rw'imiryango 22 rwagombaga gufatwaho icyemezo ariko haza kugaragara ibaruwa yanditswe n'umujyi wa Kigali usaba gusubira mu buhuza. Ni ibaruwa nsaba mugenzi wanjye Temistocle Mutijima dukorana hano ku ijwi rya Amerika akayibasomera.
Ibaruwa y'umujyi wa Kigali yo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2022 ifite impamvu igira iti gusaba gukomeza ubuhuza. Bwana Perezida, dushingiye ku ibaruwa twandikiwe n'ababuranyi bwana Twagirayezu Felix na Uwamahoro Clementine baburana n'umujyi wa Kigali ku bijyanye n'ingurane ku mitungo yabo iherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, akagari ka Nyarutarama, bifuza ko umujyi wa Kigali wabaha inzi kwiye umuryango wabo. Dushingiye ko hari abandi baburanyi bagitegerejwe bashobora kuba bagira ibyifuzo bageza ku buyobozi bw'umujyi wa Kigali bijyanye n'inzu bashaka, bityo bakareka imanza bagahitamo inzira yo gukomeza ibiganiro by'ubwumvikane byari byatangiye nk'uko bigaragara mu nyandiko iri ku mugereka. Ni muri urwo rwego tubasaba ko urukiko rwatwemerera gukomeza ibiganiro by'ubwumvikane. Turabashimiye, mugira amahoro.
Ingaruka kuri iyi baruwa yateye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gufata icyemezo cyo gupfundura bundi bushya urubanza. Nyamara umuturage umujyi wa Kigali uvuga ko yawandikiye ntiyari mu itsinda ryagombaga gusomerwa. Amakuru ijwi rya Amerika ryamenye Felix Twagirayezu n'umugore we Clementine w'amahoro bavuga ko umujyi wa Kigali wakoresheje inzego z'ibanze zibabeshya ko zigiye kubaha inzu batagenewe. Bwana Twagirayezu nawe ese yandukira urukiko ibaruwa ivuguruza umujyi wa Kigali? Nayo murayumva mu ijwi rya Mutijima.
Ibaruwa ya Twagirayezu Felix ubarizwa mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Remera, akagari ka Nyarutarama, umudugudu wa Kibiraro ya mbere, yo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2022 yandikiye perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ifite impamvu igira iti gutesha agaciro inyandiko yo kuwa 27 y'ukwezi kwa kane 2022 mwandikiwe n'umujyi wa Kigali ku birebana n'urubanza RAD 00136/2022/2022/NIGE ruhurijwe muri RAD 00038/2021/TGI/NIG. Nyakubahwa Perezida, mbandikiye ibaruwa ngira ngo mbasabe ko ubusabe bw'umujyi wa Kigali wabandikiye ibaruwa ubabwira ko nkeneye ubuhuza mutayiha agaciro kuko ntabwo nigeze nsaba ubuhuza nk'uko babivuga, ahubwo nakagambane nakorewe na bamwe mu bayobozi b'imidugudu bafatanyije n'ubuyobozi bw'akagari bwakiriye ibaruwa umujyi wa Kigali uyigira urwitwazo rw'ubuhuza. Nkaba nifuza ko urubanza rwanjye rwazasomwa nk'uko mwabiteguye nta gihindutse kimwe na bagenzi banjye. nkaba namaganiye kuri kiswe gusaba inzu nini ngo y'ibyumba bitatu na saro niyo mpamvu mbandikiye mbasaba kudaha agaciro ubusabe bw'umujyi wa Kigali. Umunyamategeko wanjye Maitre Gumuyisabe Augustin niwe wamburaniye ibyo nsaba byose bikubiye mu mwanzuro yashyikirije urukiko. Nyuma y'uko urubanza rupfundikirwa nta kindi nari kurenzaho, ahubwo ntegereje isomwa ry'urubanza ryo kuwa 27 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2022. Murakoze, mugira amahoro.
Ijwi rya Amerika imaze kwitegereza no gusesengura ibigaragara ku mpande zombi yashatse twagira Yesu uvuga ko yagambaniwe n'inzego z'ibanze kwa ashaka inzu. Nabanje kumubaza uko yasinye inyandiko imuhesha inzu kandi atayemera.
Ntabwo natekereje bwa kabiri ngo ntekereze ko hari amasezerano nagiranye n'umwunganizi wanjye nabashije kurengaho kandi nkayarengaho ntagiye kumugisha inama. Uko kuntu nabitekereje niriwe mu mutima wanjye ndatekanye, biba ngombwa ko hakurikiyeho undi munsi wa kabiri ndagenda njya kumushaka.
Ushaka umwunganizi?
Yego, ndamubwira nti njye naguye mu mutego. Ndamutekerereza amwerekana rwa rupapuro bampaye, arambwira uti ibi bintu kuki babisinyeho utabanje kumbaza. Ndamubwira nti niwo mutego nyine naguyemo, niwo nje kukubwira. Nawuguyemo ariko ngugwamo bitanturutseho, urabizi umuntu habaho gukora neza no guhemuka. Ariko nubwo nahemutse, burya yo wahemutse habaho kujya gusaba imbabazi no gutakamba. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nza gusanga nahemukiye abandi bantu turi kumwe muri timu imwe, byabaye ngombwa ko yanyandiko njya kwitesha agaciro ku mujyi wa Kigali. Nzakureba nsanga ko ntabwo nari kujya ku buyobozi bw'akagari ngo njye gusaba inzu kandi mfite umudamu turi gutandukana mu mategeko. Ahubwo njye nahageze natewe ubwoba kare, ikarata sinsanga yateguwe n'inyandiko zateguwe, inyandiko ziteguwe mu nyandiko z'umujyi wa Kigali, kashiteyeho iteyeho kashi y'akagari. Ntabwo njyewe nari kujya gusaba inzu ku kagari ntaho ntazi ku mujyi wa Kigali. Kuko kugeza iyi saha twagombaga kuzajya mu nama ntegura rubanza tariki 13 z'ukwa gatandatu.
Yo gutandukana?
Yego.
Mu ibaruwa wandikiye urukiko urarusaba ko rutesha agaciro ibusabe bw'umujyi wa Kigali, uravugamo ikiswe akagambana. Ako kagambane kakozwe gate, kagenze gate?
Njyewe icyaje kungaragariza ko ari akagambane nuko nyuma y'uko ndangije gukora ibyo bintu byabaye ngombwa ko nza gusanga hashize iminsi itatu bya bintu byahise bitangira gutambuka ku nkuru nkoranyambaga ku bantu ndi kumwe nabo mu mategeko, biza kuba ngombwa ko bose bavuga uti kuki badukoreye ikintu nka kiriya.
Akagambane uravuga ko kagukorewe, kagukorerwa mu nzego z'ibanze, niko ndi kuvuga?
Yego, n'ubundi ni mu nzego z'ibanze kuko umukuru w'umudugudu yaje kuntora mu rugo, antora mu rugo anyumvisha ko iyo nzu promosiyo yayo ari njyewe yumva agomba kuyiha ngo kubw'umubano dufitanye. Nyuma rero byaje kunzamo ko ari kungirira neza, ahubwo byabaye ngombwa ko ari ukumpemukira.
Umukuru w'umudugudu arabizi neza ko ugiye gutandukana n'umugore wawe?
Arabizi, hari n'impapuro mfite yanditsemo kubwa raporo yajyaga nkorera, kuko ntabwo wagira igihe cyo gutandukana n'umudamu muri divorce utanyuze mu nzego z'ibanze. Mfite n'urupapuro rwo kwa noteri, ibyo byose mukuru w'umudugudu arabizi, kuko n'umudamu w'iwanjye tubana mu rupangu rumwe ariko ntabwo tubana mu nzima. We yanyumvishaga ko ngo ari njyewe inshuti ye, ntaho nta bandi afite bumvikana, kandi ngo kwazi neza ko nanjye ndi mu manza. Ubwo byabaye ngombwa ko ari njyewe abanza kunyuraho, asanga ni njyewe agomba guhita mbibwira nkabyemera, kandi koko narabyemeye. Inyungu yarakurikiyemo sinzi izo arizo, niba ari inyungu ziwe, niba mu rwego rwo kubahiriza gahunda z'umujyi wa Kigali wenda bari bamushyizemo, ntabwo mbizi.
Nyuma yo kwandika ibaruwa ivuguruza umujyi wa Kigali, ntabwo bufite?
Ubwoba ndabufite ntabwo bwabura, cyane cyane ko njyewe nyuma y'uko mva gutesha agaciro iyo baruwa, byabaye ngombwa ko ntekereza ibintu byavuye ku kagari biza ku mudugudu. Ndibaza ni gute nshobora kuvuga ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye, ngo kugira ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye nashaka aho njya gucumbika byibuze mu minsi mikeya. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo gupfa none wapfeje. Kugeza iyi saha ubu ngubu ntabwo ndi mu rugo, kubw'uko iyo baruwa njyewe naje kugaragara neza ni nyuma ko bamutumye umuntu wo guha inzu y'ibyumba bitatu na saro ari ukugira ngo babone ukuntu bava mu manza. Kuko kuva icyo gihe kugeza iyi saha ntabwo iyo nzu nari nayeretswe nkanjye ku bwanjye. Iyo nza kuba nshaka iyo nzu nari kujya kuyaka umujyi wa Kigali, ntabwo nari kujya kuyaka akagari. Ntabwo akagari gatanga inzu, cyane cyane ko nakashiteye kuri urwo rupapuro ni kashe y'akagari yaza kuba ari njye wanditse iriya baruwa. Ntabwo nari kuyandika ngo nandikishe mashini, nibirangiza nimero z'irangamuntu nzandikisha ikaramu, nimara kwandikisha ikaramu nimero za telefone nzandikisha ikaramu, byose nari kubyandikisha mashini. Ni muri urwo rwego njye bangijeje ku kagari nsanga ibaruwa yateguwe kare. Ubwo byabaye ngombwa ko umutego bari bateze nyine nawuguyemo, ariko nyuma yo kugwamo nasabaga iki? Kurenganurwa ntesha agaciro byo bari bari kuntegeka gukora nterwa ubwoba.
Wizeye ko ubusabe bwawe buzakirwa ukabona ubutabera?
Ubutabera bureberera rubanda, kandi ubutabera burarenganura. Niba burenganura bukaba butarenganya rero nanjye bundenganure, kuko nanjye kugeza iyi saha nta mutekano mfite. Umutekano ndi kuwubuzwa n'umutungo nashatse, uwo mutungo ngushaka nawushatse mu mbaraga zanje n'ubwenge bwanje nta credit nigeze nakanga kugeza isandi kwihisha ku bwa credit wenda bagiye kuntekereza mutungo wanje gaciro niba ubutabera rukurenganura nange bundenganure
muze ukurikije igihe iki kibazo cyanyu kimaze ibyagiye bikiba murabizi kundusha nk'umuntu bibamo ariko kukuba n'ubu ngubu mu kigaragaza ko harimo ibibazo bidasobanutse urabona amaherezo y'ibi bintu ari araya
amaherezo y'ibi bintu perezida wa Repubulika waratubwira ngo umuturage ku isonga twakagombye ubwo guhabwa agaciro ku mitungo yacu niba bumva ko hari ahantu batahadushaka turemera kwimuka ntabwo tubyanga niba duhe icyo tubasaba tugende tujye gutura aho twifuza niba bari kureba bakabona ko ibihari bitahabereye niba hatuvane ariko bahatuvane twishimye niba hatuvane tubabaye tujye gutura ahandi twumva twishimiye
ufite imyaka ingahe muze
kugeza isange mfite imyaka 48 urumva imyaka yangira ikwerekera mu zabukuru niba ndi kwerekera mu basaza bigaragare neza ko ejo cyangwa ejo bundi wo kugira ngo nzabe igisubizo kuri leta ahubwo nzabe ikibazo kuri leta mbitewe n'abakomeza bansiragiza kuko nk'ubu ngubu ndi kugenda narara amajoro hanze ntabwo ubuzima bwanjye buri kujya imbere ahubwo buri gusubira inyuma kubwiye iki kubwo kugenda nihishahisha nk'uwibye nk'uwagize ikindi kintu nkora nifuzaga ko nakarenganuwe ngahabwa ibyo nifuza ku mutungo wanjye ahubwo simpabwa ibyo babanyifuriza kuko na mbere hose njyewe nifuje kubaka kugira ngo mbone aho mba n'umuryango wanjye none se nubakiye iki niba narubatse barateganyaga kumpa inzu iyo nzu ko ntayihawe imbere ntaragira iyo mfite kugeza isa ntabwo uzansangana amafaranga 500 ngo ubwire ngo ugiye kumpa 500 ahubwo wakagombye kumpa bya 5 na ya 500 ntayo mfite
Cyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turarebera hamwe ikibazo cyo kwimura abaturage kubwira ibikorwa by'inyungu rusange turi ku kibazo cya Nyarutarama mu mujyi wa Kigali kuri mikoro muracyumva ehabagira ubusa umwanzuro w'urukiko wo gupfundura bundi bushya urubanza ntiwaguye neza abagombaga gusomerwa duhere kuri bwana Jean Rodier Shikama
ku bwanjye gye w'ikintu cyabaye nakita ko ari skandali rushobora gupfundurwa nibyo birashoboka iyo haza kuba umwe mu baburanye muri rwo aza kubisaba koko ariko mu byukuri twatunguwe no kubona umuturage utari muri urwo rubanza asaba ko yahabwa ingurane yisumbuye ko yaragenewe ibyo bintu bikaza bikafekta urubanza rwacu bikarugiraho ingaruka kandi mu byukuri uwo muntu atari umuburanye
ariko atuye hano ikangondo bakunda kwita zabanyanya
atuye muri kibiraro ya mbere gusa makuru mfite nawe ashobora kuba ari umuburanyi mu cyiciro cya kabiri mu rundi rubanza bahurijwemo ari abaturage 74 ariko iby'umuburanyi mu rubanza rumwe sinzi ko byagira ingaruka ku rundi rubanza urubanza rwacu urabizi ubushize ko twabanje kujya mu buza turi abaturage 28 batandatu baza kumvikana n'umujyi wa Kigali 22 dusubira mu rukiko ubu ngubu twari dutegereje isomwa ry'urubanza none byagaragaye ko hari umuntu waje ava handi aza gusubikisha urubanza rwacu turi kwibaza rero ukuntu umuntu utari umuburanyi mu rubanza ashobora kugira ingaruka mu rubanza rw'umuntu umwe cyangwa urundi we atari umuburanyi muri rwo
umujyi wa Kigali mu mabaruwa nabonye wandikiye urukiko uravuga ko hashoboka kuvuka nabandi bashobora kuza nk'uwo nguwo wasabye byose uburenganzira bwabo
nibyo umujyi wa Kigali niba utegereje abo baturage nubategereze n'uburenganzira bw'umujyi n'uburenganzira bw'ababisaba ariko mu byukuri ibyifuzo by'abo baturage ntabwo bigomba kugira ingaruka ku byifuzo by'abandi baturage bari mu rubanza ariko ubu turi kwibaza ukuntu tuzajya mu rubanza tugahagarara hariya hakaza umuntu utarabaye umuburanyi mu rubanza akaza kuvuga ngo ngende gusaba kujya mu buhuza n'umujyi wa Kigali atari umuburanyi mu rubanza rwacu icyo kintu cyatuyobeye mbese kiri kugaragaza imikoranire ya hafi y'urukiko n'umujyi wa Kigali mu rwego rwo kuguma badindiza urubanza ngo rudasoma
kukuba mufite imanza zitandukanye ariko ikirego gisa ntabwo bitekereza ko ariyo mpamvu wenda urukiko rwafashe iyo ngingo.
Kuba ibyo turegera bisa nta nubwo bisa. Nk'ubu nkanjye ndega nsaba gusubizwa uburenganzira ku mutungo wanjye. Hari abandi barega basaba guhabwa indishyi ikwiye, wenda y'inzu ariko ikwiye. Hari abandi barega bashaka indishyi mu mafaranga. Urumva ibyifuzo byacu biratandukanye.
Ko bishoboka ko umujyi wa Kigali ushobora kuba watera indi ntambwe ugasaba gusubira mu buhuza? Murayumva muti yongiye.
Umujyi wa Kigali ntabwo ushobora gutera intambwe ahubwo wayiteye. Urasaba gusubira mu buhuza ariko wabisabye ushingiye ku bintu bidasobanutse. Umujyi wa Kigali wagomba kubanza kwegera bari ababuranye 22 bahurujwe muri rya rubanza rwagomba gusomwa uyu munsi, ukabasaba ko basubira mu biganiro, wenda ubagaragariza ko mu byo baganiriyeho mbere hari ibyo biyunguyeho cyangwa hari ibyo bashaka gukosora. Ntabwo bari kujya gufata umuntu utari umuburanyi muri urwo rubanza ngo abari we bifashisha basaba urukiko gusubira mu biganiro. Ariko njye ku giti cyanjye ntabwo nshobora gusubira mu buhuza kubera ko nubwo twahujwe mu bushize nta kintu gifatika twagezeho. Njyewe niba bashaka ubuhuza bampamagaye ko bafite nomero zanjye za telefone aho ntuye ko bahazi, bakaza bakambwira bati ku giti cyanjye bati kubera ko ukiri mu rubanza kandi ubuhuza ubushize bwarananiranye turagushaka tuganire, ni ngombwa ko mbanza kubitegekwa n'umucamanza.
Abashobora kuba bumva ibi biganiro byanyu byarasakuje kenshi mu maradiyo n'amateleviziyo bashobora kwibaza amaherezo azaba yaya.
Amaherezo y'inzira ni mu nzu. Uko byagenda kose nta kitagira iherezo. Twebwe twagannye ubutabera, amaherezo ni umucamanza gufata umwanzuro. Umujyi wa Kigali niba ushaka ko amaherezo yaba nta manza zibaye, uwagomba kutwegera mbere y'uko isomwa ry'urubanza rigera tukagira ibyo twumvikanaho, tukabwira umucamanza ko twumvikanye n'uwo twaburanaga, ibyo bintu birashoboka urubanza rugasibwa. Ariko ibi bintu bya tekinike byo kuguma urubanza rutinzwa, njye nanatunguwe no kubona habayeho imikoranire ya hafi y'urukiko n'umujyi wa Kigali, noneho umucamanza akanafata icyemezo atabanje gusoma natwe ibaruwa twamwandikiye ngo asesengure. None ikintu cyanantunguye n'ukureba uburyo ki umujyi waba wahumye amaso urukiko rugafatira icyemezo ku muntu utari umuburanyi mu rubanza. Mbese byandiye umutwe. Nari nzi yuko akarengane meze mu imyaka 7 kageze ku musozo, ariko ndabona n'ubundi bigikomeje kuba kagaterera nzamba mpora mvuga.
Nyuma yashikama twumve na madame Yvonne Uwitishe.
Kongera gusubiramo kubana ntabwo byatworoheye, ntabwo twanabyemera kuko buri wese abafite umutungo we akurikiranaho afite icyo aregera wese aragira ku giti cye. Numva umuntu umwe atari byatuma afata umwanzuro wo kuba wahagarika uburenganzira bwa buri umwe.
Murabyifatamo mutero niba urukiko rwanzuye gutyo.
Ngiye uko mbyumva ubutabera bwo numva n'umuntu ntakirimo kudufasha. Aho kugira ngo umve kaho ruka buri wese nta twamaze gusenyerwa turasembera turakodesha mwe no minsi imeze nawe ukene umeze nawe bose n'undi ntacyo ubutabera butumariye. Sinzi inzego twakwiyambaza cyangwa se mukatugira ubuvugizi nk'abantu twemera nk'abanyamakuru twemera mwadukorera ubuvugizi bikagira ukundi byajya n'uko ntawe twakongera kubana ntago byabyoroshye.
Ko hari amakuru ko umujyi wa Kigali wari wasabye ubuhuza, iyo ngingo y'ubuhuza murayumva mute yoyo ibaye igarutse?
Ubuhuza bwo n'undi ntacyo twavanyemo, twabonye ari ugutinza abantu batudindiza, ntabwo nibaza ko twakunya kwemera ubuhuza.
Ikibazo nabajije na mugenzi wawe ukurikije iki kibazo cyanyu ikintu cyagiye gisakuza, amaherezo azaba yahe?
Amaherezo sinzi, nta butabera dufite. Niba tuzasubira yenda mu bibanza twasenyoyemo tukongera tukubakamo bushyashya bikemera, cyangwa bakadubenya tukagurisha ibibanza byacu ufasha gutabera, ndaba nta kintu kirimo kuvoma. Ntabwo mbizi.
Ko nabyo bibushitani bidashoboka nkurikije uko umujyi wa Kigali waburanye.
Ubwo nyine sinze nukumva ko umuntu yambuwe nyine bikamya ko byambuye ko kuvanga kujya mu mazu yo rwose ntabwo tuzajyamo kwe turajyamo. Tuba twaragiye mu kiyana tuba tugeze ikintu taranyamo. Uko nta buzima buriyo ntaki. Ubona n'uwundi ntabwo byabitaniye no gukomeza gusembera.
Tukamukira tumbaza umwanzuro w'ibyo bibazo. Kwa kurengera rahari uko tubahirizwa bene yo nibo bene umujyi.
Umunyamategeko Innocentiho ku bwayo yunganira ngo ku kigero kiri hejuru ya 80% abarega umujyi wa Kigali muri zimanza. Isesengura rye ku cyemezo cy'urukiko rigusha ku burangare bw'abacamanza.
Uriya rero n'urukiko rwashingiye ruvuga yuko ngo rubanza ruzapfundurwa ruzapfundurwa humbwe nde ntabwo ari umuburanyi ntabwo ari umuburanyi muri rubanza nimero gatatu ni umuburanyi muri rubanza nimero 38 ubona kibaza ati ni gute umuntu udafite inyungu na nyine mu rubanza ibyifuzo bye bigira ingaruka mu rubanza atari mu muburanyi ni ikibazo cyatse kuvuga ko nubwo bakize yiriya reuveritire cyangwa se kongera gupfundura urubanza
yego
hari n'ikibazo kijyanye na procedure aba baburanyi baburana bashaka bose nta n'umwe uzitaba bashaka bazabyihorera kwitaba urukiko rubura icyo rukora ibaruwa bashingiye mu mujyi wa Kigali n'ubusabe bw'umujyi wa Kigali bushingiye ku busabe bw'undi muntu atari mu rubanza kandi mu by'ukuri unukuvuga ngo urubanza ruramutse rupfunduwe urukiko rusanzwe rugomba kumva umuburanyi
ababuranyi bombi
kavuga ati ababuranyi bombi wa wundi asaba kongererwa ubunini bw'inzu n'umujyi wa Kigali naho bonyine bazabarwa si buri muturage uwo ari we wese tukavuga tuti rero iriya nicyo bita reuveritire aneya ni ukuvuga ngo ni reuveritire idafite ikintu na gusa izaza ije kungura mu rubanza
iriya baruwa se mwandikiye urukiko musaba gutesha agaciro icyifuzo cy'umujyi wa Kigali igihe itahabwa agaciro muzakurikizaho iki
ndumva gye muri uru rubanza hari abantu mpagarariye nabo nunganira
yego
buri muntu wese nagerageje kumva ahahagaze ntabwo mpatangaza ariko icyo nenda kugaragaza nuko ngiye kwandika iriya baruwa nuko nari nzi uruhande buri muburanyi yabo nunganira yaba n'uwumpagarariye ahagazeho uri kuvuga ngo iki gikundi cya mbere ku bw'amahirwe cyabanje kujya mu cyo bita ubuhuza burananirana tugaruka kuburana urubanza mu mizi ubuhuza bashaka mu rubanza nimero ya gatatu nta buriho niyo mpamvu twaburanye uriya wasabye ari wo mujyi wa Kigali ko ngo urubanza rwaba ruhagaze cyangwa ngo rwahabwa ngo reuveritire mpamye neza yuko ni icyifuzo cye yishyize mu rubanza rutarirwa yagomba kugishyira mu rubanza nimero 38 radi amazeru 3 nimero 38 kuko ni buriya ari umuburanyi
ni uwasabye cyangwa ni umujyi wa Kigali aho wabikoze wabisabye
mu mujyi wa Kigali wabisabye hari rero ndabonamo ibintu bibiri ndabonamo icyo bita negligence y'abacamanza uburangare bw'abacamanza bwatumye bafata icyemezo kitari bande icyemezo kitari gikwiye kuko bakagombye kubanza bakareba ngo uyu nguyu usaba kongererwa inzu n'umujyi wa Kigali baburana muri uru rubanza bakazabona nabo bakora reuveritire baza kubaza wa muturage kandi bakanapresiza mu cyemezo cya reuveritire cyangwa se cyo gukongera gupfundura urubanza bagapfundura urubanza kuri nimero y'urubanza rw'umuturage wasabye kongererwa inzu gusa kuko mu ibaruwa ni nagaragaje ko buri muntu wese nubwo ari itsinda nubwo ari urubanza rubumbiye hamwe itsinda ry'izindi manza hari urubanza umuntu abarizwamo gwe yaregeye urukiko anakandi utangamo n'igarama rye nirwo rugomba gupfundurwa kandi muri reuveritire ni ukuvuga ngo hagomba gukorwa n'icyemezo kigaragaza muri reuveritire ni iki tuzaburanaho
nakubazaga nti nkurikije igihe mumaze iminsi musirisimba kuri iki kibazo nk'umunyamategeko urabona amaherezo azaba yayo
amaherezo aragoye igihe cyose amategeko atari kubahirizwa no kuba wamenya ngo ibizayavamo nabyo biragoye
rubanda rukazasigara he
rubanda se amategeko yatubahirijwe buri gihe habaho ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu no kuvuga uko biri kose hazavuka impaka hazavuka amakimbirane hagati ya leta n'umuturage cyane ko icyemezo kugeza aka kanya umujyi wa Kigali uhagazeho nyumve neza gukomeza gushaka kwimura bari abaturage nta mategeko ari kubahirizwa ni igikorwa kibangamiye ingingo ya 49 y'itegeko nshinga iteganya ko buri muntu we n'inzego za leta zirimo byumvikane neza ategetswe kubaha itegeko nshinga n'andi mategeko n'iri tegeko nshinga riteganya ko umutungo w'umuntu yaba uwe bwite cyangwa se agenda abandi ntavogerwa ko ushobora kuvogerwa ku mpamvu z'inyungu rusange kandi yabanje guhabwa ingurane ikwiye itegeko rikaza ryo muri 2015 rikavuga ati ingurane ikwiye mu ngingo ya 35 umuntu agomba kuyihabwa mu mafaranga cyangwa ubundi buryo bumvikanyeho umujyi wa Kigali ubwawe ukaba ufite pozisiyo yo kwimura abantu ntawushingiye nta muntu n'umwe ushobora guhagarara amenya amaherezo kibazo
ijwi rya Amerika yanabajije Depite Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda uko abona iby'iki kibazo Habineza anenga imigenzereze y'umujyi wa Kigali muri iki kibazo cya Nyarutarama
murakoze icyo navuga cya mbere ni uko iyo mikorere ni imikorere idasanzwe yuko abantu baba baravuye mu buhuza ndetse bakananiranwa ikibazo kigasubira mu rukiko nyuma yaho biya bigeze mu rukiko hagati bagiye gusoma umwanzuro igihagarikwa n'umwe mu baburanyi noneho avuga ngo ashaka gusubira mu buhuza ni ibintu bidasanzwe rwose ntabwo ubundi byakunze kubaho njyewe ku giti cyanjye nabifata nk'aho ari ukwivanga mu kazi k'inkiko kubera ko icyo gihe iyo abantu basubiye mu rubanza mwese muba mungana mbere y'amategeko umucamanza niwe uba uri mukuru nta kuntu wavuga noneho ku munota wa nyuma bagiye gusoma urubanza mwararangije kuburana ngo njyewe ndashaka ko twumvikana kandi mwararangije kuburana kuko igihe cyo kumvikana kiba cyararangiye aho nkabona ari ibintu bidasanzwe byari bidakwiye rwose gushyigikirwa ndetse iyo mikorere nk'iyo iragayitse ikindi noneho kigayitse ni icyo kumva ko umuturage yaba yarashushwe kumushuka akabwirwa ngo bamubwiye ngo bagiye kumuhanguza ibyumba bitatu kandi bamutwaye ku biro by'akagari ko ari abategetsi barimo kubimubwira bakaba bavuga ngo bateguye urwandiko agomba gusinyaho nakomeje ndabikurikirana numva nabyo mu by'ukuri ari atari ibintu byo kwishima ni ibyo bigawa umuntu yagaya kubera ko bigaragara yuko umuturage yashizeho kimwe twavuga ko icyo kimeze nk'igitutu kuba yarahamagajwe akagera ku kagari bakasanga papa babimwandikiye bakambwira gusinya hano urumva umuturage wese usanzwe yagira ubwoba kandi nk'uko yabigaragaje yahise yandikira urukiko avuga rwose kuri ibyo bintu atabisinye abishaka nduva ibintu byose bikwiye kugawa kandi bitwakabyamagara twabaza imikorere nk'iyo ntabwo yagombye kubaho
ku bwanyu se nk'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mwumva hagombye gukorwa iki bwana Frank Habineza
njyewe ikintu nashyigikira ni uko urukiko rutagombye kugendera ku byo umujyi wa Kigali wabisabye kubera ko icyo gihe biba bigaragara ko umujyi wa Kigali ufite uri munini kurusha umuturage abaturage ni ukuvuga ngo icyo mvuga ni iki mbere y'amategeko baburanye bombi baragana noneho niba umuburanyi umwe ashobora kuvuga ngo ntusome imyanzuro bombi bakwisoma bigaragaza nk'aho ari mu agaragaje ko akoresheje ububasha afite cyangwa se kuba yo kwivanga mu nkiko so icyo nasaba ni uko bavuze ngo bazabisubiramo mu rukiko bazongera babisuzume neza mu gihe baba barimo kubisuzuma rwose numva batagombye kuha agaciro ibintu byo kwivanga ku mujyi wa Kigali mu rubanza baretse bagombye gukurikiza bagasoma imyanzuro none kikurikira kigakurikira tukamenya urubanza rukava mu nzira.
Depite Frank Habineza, muri mu bantu bakurikiye iby'iki kibazo kiri no mu buhuza kugeza ubwo ubuhuza bamwe bunaniranye ubungubu bari bagiye gusoma imanza nubwo bazisubitse bakavuga ko bagomba kongera gupfundura bundi bushya nk'abantu mwagikurikiranye amaherezo y'ibi bintu uko bimaze imyaka iri gukabakaba muri itandatu bizagenda bite nk'abantu murebera rubanda
uyu kuri n'uwo muhuza twagiyeyo kumureba hariya ku rukiko rw'Ubunyamirambo turabonana turaganira cyane n'abikurikirana tujya gusanga mu by'ukuri iby'umuhuza yapropozaga bariya abaturage n'ibyo umujyi wa Kigali watangaga byageze aho bikagaragara yuko abaturage ntayo bifuzaga ibyo umujyi wabapropozaga numva yuko iyo etape y'ubuhuza yarangiye ntabwo wavuga ngo abaturage babasubiza mu buhuza baraburanye bararangije icyakurikiraho ni uko urukiko rwasoma urubanza kubera ko ntabwo abaturage wabashyigikira ngo basubire mu buhuza kandi barananiwe guhuzwa iyo etape by'umujyi wa Kigali bababwiraga barayirenze ntabwo basubira inyuma ibyo yaba bijya gusubiza inyuma ubutabera kandi muri prinsipe z'ubutabera harimo ivuga yuko ubutabera butinze nta butabera burimo ni ukuvuga ngo ubutabera bugomba kwihuta mu cyo kizavuga ngo justice delayed is justice denied ni ukuvuga ngo iyo ubutabera butinze buba butahawe buba bwimanye ni ukuvuga ngo iyo ibintu bifashe umwaka umwe ibiri itatu ine itanu ngaho itandatu nta butabera buba buciye umuntu aba akitegereje aba amaze kugenda yiyanga abona ko nta butabera buhari so nkumva yuko uko byari bigeze ku umwanzuro watangwa ubutabera bugahabwa kuko nzi ko urukiko rwigenga rwose ntabwo rwagombye kwemera kuvanirwa n'undi muntu uwo ari we wese
mbere mwari muhagaze ku ngingo yo kuvuga ngo amategeko akurikizwe uko yagombye gukurikizwa n'ubu niho muhagaze
cyane rwose akurikizwe nk'uko ameze kandi abaturage barifuza ingurane yabo ikwiye kandi noneho bijyanye n'igihe aho bigeze kuko urumva ntabwo bahabwa ibintu bidakwiye ibintu byabazwe imyaka itanu ishize urabona nk'ubu ikiro cy'isukari icyo gihe cyaguraga amafaranga igihumbi kugira ngo ibihumbi bibiri ibyo byose bigomba gutekerezwaho nicyo bitaye ingurane ikwiye ntabwo ari ugufata kugira hariya umubare ibyo wishakiye babahe ingurane ikwiye amategeko akurikizwa nk'uko agomba gukurikizwa.
Ijwi rya Amerika ryifuje kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda ku cyemezo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwafashe n'ikivugwaho rumwe ariko ntibyadukundira
Bwana Arison Mutabazi uvugira inkiko yadusubije ko adashobora kugira icyo atangaza ku manza zitarafatwa ibyemezo, gusa agira abaturage inama ko bagana ubugenzuzi bw'inkiko bakabafasha aho batumva. Inshuti bakunzi badusangira ijambo, ikiganiro cya none ngisoreje aha. Nshimiye buri wese ku musanzu yakigizemo ndetse namwe mwadukurikiye. Mukomeze munogerwe na gahunda.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu.